najimsafi.com.
Na vyetu wala sovya kuiba Mlo mmoja kwa siku lakini tunashiba
Tushatembea peku peku tukachoma na mima
Tulishogua mchana usiku hatukupata tiba Pita, kama yale yalivyopita
We're the chosen, we're the champions Hili nalo litapita We're the chosen, we're the champions Kama yale yalivyopita Yalivyopita, yalivyopita Kama yale yalivyopita Yalivyopita
story tomorrow holds the glory even though it seems that I'm falling all of this is temporary wanna turn back if what to feel
bado tunaruka
Mungu wetu atutupi
sema
wayo wayo wayo
wayo wayo
wayo Pita, kama yale yalivyopita
We're the chosen